Kama mtuko mekupanda kwanzi ya leo nipeni malo. I wanna make you dance, mini entertainer. Wewe homo pana, utapenda na vuzungusha. Akiku gudi gudi, mambo yangu sidvantage. Ito kisima na chimba kwa ndani. Chitaku nipejina jimu mafisi, tabia za kifisi mistambui. Napendo kisheki ganongo nongo haa. Benjoni, 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 Be. Enya konjoni, Benjoni, Benjoni, Be. I make you dance, oh.
Digi, 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 du shilele. Digi, digi, du shilele. Nyako, 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 du shilele. Shilele, shilele, ga.
Napendo navo nikamata. Chini kwa chini nikikuzungusha. One touch, na nikipata pesa. Twende Mombasa tuka ogele. Oh baby, dance, dance. Baby, dance, dance. I'm about to die, my love. Oh, my up when I get away. Oh baby, Johnny, pain, Johnny, pain, Johnny, pain.
And Johnny, pain, mama.
And you can Johnny, pain, Johnny, pain, Johnny, pain. I make you dance, oh.
Diggy, 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 do shillin'. Diggy, diggy, do shillin'. Nyako, 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 do shillin'.
Mafisi, tabia za kifisi mistambui, napendo kisheki kanungo nungo haa. Hey, chitaku nipejina timafisi, tabia za kifisi mistambui, napendo kisheki kanungo nungo haa. Chilele, chilele.